感觉了吧？哟哟哟！妈妈，那家门的前面几人弄到我，还拿人的包啊？难道满那是把地包吗？我来包一点。那么说，前面几人弄到我，还拿人的包啊？难道满那是把地包吗？我来包一点。那你放在胸板上那泥巴，是不连那泥巴？一个人那泥巴滚也干巴的，我呀还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆，嘿呦，还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆，嘿呦，还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆，还那么大胆。让你光在胸板上那泥巴，是不连那泥巴？你姑娘哪里会你干巴的还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那么大胆还那Yani ugonjwa mapenzi zaidi ya corona. We kila mtu na mpenzi wake, hanatamba na mpenzi wake. Yani kila mtu na mpenzi wake, hanatamba na mpenzi wake. Oya shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Na ndo maana sipati maoma oma wala mayutia. Mama chizi boti shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Siku hizi sipati maoma oma wala mayutia. Kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, mwenye kabati huya haina madada, 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 yo yo yo, mama, mula, mula. Oya usimzala ukisa kibonke ndwa nanipa mnunofe. Oya we usimzala ukisa wembamba ndwa nanipa mnunofe. Nasema usimzala ukisa kibonke ndwa nanipa mnunofe. Oya we usimzala ukisa wembamba ndwa nanipa mnunofe. Baba yama nanipa 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 ananipa milioni ananipa 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 sema wewe usimdharau kisa kibonge ndo ananipa miunove oya wewe usimdharau kisa mwembamba ndo ananipa miunove jamani ananipa 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 Ana ni pana ni pana ni pana ni pana ni pana ni pana ni ayo Mr. Jenny apa Mau Yogo Momo Wengi sepeoni Ana kusalimia blaza party We Dr. Mzuza Mine jani kumadora Nikiwa na wanangu wa M-Soundi